Mpenzi wa roho yangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wa kupendana naye. Mpenzi wa moyo wangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wa kupendana naye. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Waku fanana na, waku pendana na.
Stango san, que lo sian, juganile.
Waku fanana na, waku pendana na.
Tazama huu mzuri mpenzi wangu, uzuri wako, macho yako ni kama ua likisha chanua, biharusi midomo yako yadondoza asali, asali na maziwa, hakika umebarikiwa. Wewe ndiye chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yangu, wacha niogele kisima changu mwenyewe. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Wako fanana na, wako pendana na.
Stando sam, kelo siyam, huganile.
Wako fanana na,
safarini tufike wote, niwe wako daima, uwe wangu daima. Wewe ni mfupa wangu kati ya mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Nakupenda mwali wewe, nakupenda. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Wako fanana na,
stando sam, que lo sian, juganile.